to the Lord of the Ball, cause I still bring the name of Lord with a
na kufata kila semu na yo pit up Facebook, Twitter, makes a BBM, goddamn. So get karib, I like the way you move. Let me take you back,
oh, back to the groove.
So ni ya, come ya, baby, ni na info. Napenda kuona kicheka, cause napenda hizo dimpo. I'm simple, makosa ni me realize. Mani me kuji right now, ku apologize. Na kumbuka zamani, tunatoka magetoni. Tunapanda pantoni, kwele kia kigamboni. Kwa pamoja mpaka Southside Beach. Marafiki usiwamini wengi wao ni masnitch. Nimesikia story na hook na the man, lakini mesamehe, shorty, here we go again. Najua we kijana nunavuto na stare. Mini gangsta baby, nimejifunza kusamehe. Uvumilivu nao, toka pindi uko skuri. Sukra kati ya miguu, sabwa mila na desturi. Witness a lot, toshe kama Mac 11. I swear to God, nikikuona na you're in the heaven. Nazi kisses like mwa, yuma ikifika twenzetu zo mwa. Tukupata flashback, tukukopita mo. Tukumbuke ili life, yeah, long time ago. Imagine, having sex kwenye jacuzzi. Alafu mlimani situ, tunaenda kucheki movie. Nimechosho nazi sound, za kuwa fiodo mide. Twenzetu basi, my shows bend kwa sister jide. Mini mpuri baby, na control my temper. When you have to be, siku treat ki gangster. Kikweri mama, I like the way you talk. Yoni ikifika twenye evening walk. Maisha ni mwendo bado tupo njiani. Chunga sana baby usije ukabugi ramani. Mi bado ni kijana na make more money. Ndo mana naimba kwenye sound up hey, fuck majani, you're real.
Break it down, yeah.